lali suka wana mere atawan won ko dun hollitata ko buri hewdi fu suka illande ware aduna fuddata wullude rewbe hewbe be min kawri do bamako do kay ka julo yoros e tumbutu bi ana pama se suka mu en wulle ko woni e modon
yama suka o yulbi ma o ngungi ma dum o sella sato wulan ta fangudi wala mak suka kecco wulli tan jewon suni wona jonto woni makko den ma andan no kabaru o wurri mi monitristo yorsutun sato suka be jukto wullude fa hakki mun tay chabantati won hultobe yulbi obbe dondi suni memi chaldi makko fayotade doppi makko so jukti wullude tan den andan wiide nawala o yo bangal noppide
dogotare en kwaliti wiide bullali suka be wonko mandinata ka e wi mabbe wala fuko wa wiide anni no wori ko ummata ko docteur Abdoulaye Baffing Traoré pédiatre hôpital Gabriel Touré
un nouveau né qui vient
suka kecco kay suhi aduna wullan den do hultata wiide suka jibina ma wullay tan haana suka be fufna wulla suka cil suka dubi idi suka mondira mabbe sifaji ko buri hewde hultuji joomun sella ma wonko torrata saatu jatta won tuba mako teddi nanno Allah wadi dum yalla suka ina mo na pamun dirata le wala haala
ona netta hanni wadde fa suka mudon bullo deja inirada fu wonko wadanta suka mon kede be inirabe wonbe le leydi meden di be min landi
idi negane
suka be yokabe kay gullan tan yalla sarabe mabbe ana watana be hakilo le gulladi suka kitil soni jonte wala hen dum dan huta wido yulbi den muilnam saatu suka wulli sini wotata godan bawden fufu yalla o deja yalla suka gullo na deja saatu mi woma saatu mi yima bambam hellan saatu jun fiasi fa mbagu
wana bullal fu holte wide suko o rafi cellal won e mudun dun holti wide doctor en kanum e kolti wide sini suko sini de jata ara han holloyde dun doctor en
accompagné de fi
donte redu dugul ko ne tutu gullo la hawrita de no sa min fetter de suko o ko be da wullude ko buri hewde inrab am be famon dun honni suko o goylibe ko hulbine le gullade di soni dum mata masanne e sere hore makko do bo do wullude yelana antina won ko hasindini suno joomu di iniki na dano tan dun dun na hulbine
il faut s'inquiéter
e wi sawriroobe ledde balebe famugol bullali suka Allah hokki yoga andal mudon adama dukure andirte do kulubali do chawrido ledde balebe gondo sigu o tiwide wol ledde balebe e suka be mbulobe chawridete
ni folo folo do
kabidi gila bamgul redu finirado o notor so ledde balebe ko buri hewde so beeni ondo suka o nyamu hewata wulata dum sanne wulta wiido dum debbo nyamu dandi sanne heba suka ngullo fajabito yama yo gongonon ka wakar jun o bullali suka buri hewde nyawuji hono nawalaredu guyrugul runande mu itobele be tan mbaawi andude hakika wawata sawrude suka o yala butude dulladi mako
kashim senebe dabla
sini suka ana wulla ka wana hon harafi jallal woni e mudon dogotre en kolti wide inerabe kanyu en kani nangude suka en fagasa ndara ngada no gatta funno e tirta dum en yalla anande ya be kolti wide bullali manda mudon yalla sarabe anangatna keccoy ko hakilla